studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare nay lewru octobre jena yande sam jabbiri ki wotto jono do senegal wuro bulo muso se grabo compétite wide tongande ne fedde nations unide wadi kanko lamir o do nokko noddirte antonio guterres o holliti wide dati politiki gonda e yaltinede wotto jono no kaldede kawrangal hante bire le leedi meden di o wi dum yombi mo sanedu no gobe terroriste en de gonde hebirde sembe le leedi malindi kane leede le de herindiri de dum ke ande ko litti wido o do secrétaire général no nokko worino ton o taykiti le majjun godo noddango wadi fewde dum woni yimbe lebbe cinnibe kaldale kawrangal no hani hokkindirde juude faaje yalla golleji di ana jeenga yaloma keedenaado police ngabe do mali do wattu jono yimbe le gombe do bomako do won holli timbe wiide police ngabe an gonde gollude golleji muude tawede wiide be ngala kaaki fur wadanton do ko litti wala fu ko golleji mabbe sona nyamde jamare de kulitiude gubal kangal habude yimbe le luudotobe dum wala to kuli koroto non kanko mer gonto holitiri wid cangal ko min noddunomo ko sekirab di wonno sembe kabaruji di min jogi nyodo betande di jottinono do kabaruji di umar way gal kanko salim jaro wonto boggi jamde to ko lamir fedde nations unide antonio guterres o holliti metti makko wattu jono hollitinde wiide dati politiki jaltinaka le hin ila kaldale kawrangal sinnina le leedi meden di hitande 2015 le ndeda tongane ndomo wadi o wi wattu jono hulti sanne cagal ko gube de gondi e memindirde de sa haleedi meden di dum wonno gube lutindirde gonde tonde cagal mudum do wi hono ko jamarde murti le leedi ni holliti wiide nuygal seriangal yurta ko dum fu yodon tiida laaji non kede ko mohammed samasi ko fewni en do hen
horejo fedde oni holliti wiide duuɓi ɗiɗi caggal siñugol talkuru ndu yo hono ni yirwere fof heɓaka nder golleji nduɗo talkuru jam e dewral antonio guterres na metta ɓuuri fof banggal rafi yargol yeeso kabaru gollirɗe laamu ɗe nder kiddal e tummutu e ley saha leydi ndi o holliti wiide ɗum wona fe alhaali lobbo e ley wimakko faaba juttiɗɗo e ɓamgol aadi keɓaɗe junngo pelle ciinɓe wonande immadiraji hewtagol jam laati sababu hadde sattere baasiji e bonandaji fa ha e ley wimakko ɗum waɗi ɓuuri fof e wattu mo leydi ndi na wondi landinde wuteji kewɗi e ley tongande makko nde kanko arɗo o novembar dunno banggal gidali ɗi timmata ɗi jaarinkoɓe ɓe gatta fewde e leyɗe kerodirɗe hono niger e burkina omo darda kedde andar ndu faabade anniya lefu e leyɗe ɗe haɓude terroriste yaku o banggal joƴingol guɓɓal dental kaɓitiɓe leyɗe joyi sahelɗe horejo fedde oni holliti wiide ngal ɗo guɓɓal na wawi jaati sawbinde newa muya nder golleji fedde minisma yalla ende wawa hinnade manda mayre no fewiri ka ɗum foof e tawede guterres micintini wiide ɓuure guɓɓal ngal e fedde minisma nde jaata caggal yargol yeeso golleji talkuru jam e dewral nder leydi malindi
dunke ande ɓe kolliti wiide oɗo secrétaire général fedde nations unie nde o taykitiɗo taw hono ko woni le leydi malindi le majjunɓe mbi komo haali wattu joni o ko yo noddango o waɗi fewde gueɗe ɗe nokkani hokkidirde juuɗe fa kaldale kawral ngal ƴeenga keɗemo kanko noddirteɗo baba dakono yo andanɗo kabarno jam e deƴere wori sanne komo sifi dow hen dow faccitago mouhamadou samasiku
kaɗo haala fewi sanne bangge goto o miccitini kala ko yaari yeeso na e majji battu mawɗo dewral ɓiɓɓe leydi ndi ka bangge goɗɗo o holliti metta makko banggal rafi kaldal politique koɓe ɓe fadde battu ministre en ɓe yamira ƴewtagol nuygal seraji ɗi nden e hono ni totodiral hakkillaji garatake fewi nder leydi malidi bangge golleji talkuru kawral ngal kañe dun huncangol hoore kala ko tonga nder battu mawɗo dewral ɓiɓɓe leydi ndi ka ɗum foof e tawede yiddodiral seeɗen ana e kaɗo haala miijomo kedde andar ndu fof hawri dow muɗum bagal fedde oni nde yoku tafun totodiral hakkillaji gaɗi fadde kabaru ƴewtagol nuygal seraji ɗi ka bangge goɗɗo dun kedde andar ndu yeebike kala ko tonga nder battu mawɗo dewral ɓiɓɓe leydi ndi kañe kulintereji goɗɗi gonɗi nder talkuru jam e dawral leydi ndi
sekirab so gabbido bemal amen andegal oɗo mbaylinitirton mi joji moɗo no noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jettinayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jettinayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi nyaloma hande won nyaloma keedenaado police ngabe leleedi meden di idum wonde yambineede wattunde jam e wayde jam e deedere wonde hebude sembe leleedi ndi yimbel wobbe gombe do bomako do kollitiide tawede wiide be ngala kaaki fo be gondi e gollude golleji mabbe hewbe do kollitiide wala fu ko be nafata sona nyamde jamarnde kede ko bomako ko be tifido hen do fotti tango Mohamedou Samaseku.
Souvent la police malienne
sato police abe leleedi mali be na jogi nafa sanne ka ana e mabbe yimbel yoga be golata ko muji sato jati be penana jamare nde police leedi mali ndi na hanti sanne sabi sato be ngada ima draji fewde e bandiji di ka sato police abe kalfunabe kabaru lawi di na jota sanne di ya fu be jukura yimbe le kalis mi jamo jogi mo do police abe leedi mali be kambe kalfuna kabaru ndena ko ka be ngata do no haniri be ngada bodde mabbe ka kambe tan mbawa fi hinade ndena ko jamare nde be kasindini malla nde do jamare
il faut l'apport de la population
be kollitiwide fedde hande habude e lurdotobe dum wala to kuli koroto non kanko maire lamido to hollitir wide o wi sukabe jokolbe tan gonno ton won suko jokole goto mo be tikiti widan wala dido golleji so beedo sukabe immi dum won tiagal makko suko jokole dum demo yomo joini plainte suudu commissariat wondu to kuli koroto den jamaade ko heewi mabbe yehi daru yeso ndudo suudu commissariat wondu ton dum kede mo kanko no docteur Eli Jara kanko no maire to kuli koroto ko mo sifido hen do faccitango Mohamedou Samaseku.
Officiellement, il n'y a pas de club.
Lam okay andana jingol fedde wonde yimbe lutube ga kulkuruga on dulla wide wakkat jun o batte notorgol batakiji ande kesse lolirdi réseaux sociaux kabaruji di na njawi sanne goto fudun na hinodun hebe e bedo yimbe le andana fi golle hokku kabaruji tagal horgol won ko komser o bedan kam famu do majjo sabi nyando mudun yimbe le hobbe kawruti non to komser atun den na hultama wide won ngullitoydo ton fewde e sukabe jokolbe yoga dentube suppimo jamma aswerende ka pidede sambinay bermande denno wat joon okay de yere hewtabo di ngoni kumpitali di jogan ondi e lewi sarabe ngullitoydo o alhali sukama o jati gorko debbo jonon sabini o yiri aduna ka o walda fi e yimbe lutube
sekrabe kollitiwde kawrtal fuddi kenya do bomako don jowi ngal kabarno jaagoyidi nebirte cangal leedi ndi koni fanangal do kawrtal fa yimbeele jaago tobbe be jewto yalono be kan tottindirdo hen hakkilaji e ngal wondi e wadde do balde didi lanni be ngal do kawrtal yo sudum ni sur humnindo kabaru jaagoji leedi meden ndi koni fana mudu fabde yal hono jaagoyidi kan yirwini rede cangal leedi ndi kede mo kanko no docteur Adama Yoro Sidi Bio kanko ni secrétaire général to sudum ni sur humnindo kabaru jaagoji leedi meden ndi ko fido hendo faccitango Mohamedou Samaseku.
On se dit qu'aujourd'hui le commerce exterieur
pam wiide wakkat joon o kabaru jaagu ciagal leedi na heewi nafasane der yirwere kala leede denno leedi ndi humtinali hore atti dabareji kabaru jogol o do jaagu na famde ngeedu bangal mudun non der kedda narundu en dulla nafaka mudun non der ciagal leedi yo buri fuf kabaru gedde lulirde devise andon wiide en jogi kudde kewde mbawde yaltinede kasoni en pienali di dabare dul natto bonanda mawdo fana mudu yo dawrudi no yimbe la kumani be dum be na ngatana hakillo yaltingol kala ko mu inta e do fawa lam o so en tayki kabar manguru der leedi malindi fa hande pecce didi do tati mbawaka nawtorali no fewiri denno ana hani goddo den o do tawangal e kino den kabar jaagu der kedde anarundu
dans une perspective du commerce international.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabu jurni den jelo ni en leri region ngaji meden di en puddiran do kaydobe kollitiide fedde jenginobe wonbe to kaytobe be biso bami fa jandidar bantele ko warata ko be jetaaki leedi do golleji be bi lamo yobabe hono ko be dewanno dum le hitan 2016 2017 be bi ndi do jewtan ya hanno fa e milioji chapade jeddi e nay CFA be kollitiide ndi do jewdu yo leedi Canada kany hokkuno no hani fa birade musseraabe gombe le o do nokku se ndu tan gardan fa do kuccala do be kollitiide yimbe la gollobe usine mabbe kumini do kabaru nebban gondo to kuccala to o be do yimbe be ngadi no dango fewde o horejo leedi do jewto yalla hono usine o hani uttirede yimbe la gollonobe to himbe be do totte hakkeji mudum en non be kollitir wiide wurute ngardam fa do gawo do be bi boto fu ton boto an hani waddi ton li balde li jonte tati non be kollitir wiide o do boto be jewto to yalla hono be kani firde le hen dabareji fa pammina jamaare wonde ton de kabaru no terrorisme wurti do kollitir wiide ko yaata yimɓele capan en jettoma ana gonno le oɗo boto laniniɓe oɗo golle fedde ONG nde noddirta vi bon si juuduten garan timminiren faɗo masina ɗo nokku noddirteɗo kukiriɓe kolitiɗi ɗum woɗɗiri ngallude masine nde ko yaata kiloji sappo e jeegom tan ɓe gaɗi toon donniru lanaji wakkande donniru lanaji nde waɗannonde ɓe mbihi laamu koɓɓe do ana gonno toon koni fana muɗum faɓe ƴewto yello hono hoolare kañe jaam e deƴere hani wartide hakkude jaaleji gonɗi toon ɗi ɗum no fulɓe kañe bamaraɓe sikiraɓe ɗo karte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi mi jowti on sanne heɗade hejuji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirronno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu